Kanya pezulu abadlali bekhala ngenjabulo inebibuyele ekhaya spaba zamile kodwa amandla my pussy, I say I free. Sand down, sand down. Si paga mi, si fulegi. Incanyezi, I si be. Kanya pezu kwa Africa. My sandawa, nizi kwaka, King Kobe. Nenzo mlando. Yeah.